kula disikasau nilokota maganda siwezi kusau alokula disikasau nilokota maganda siwezi kusau Mungu anakupa unachostahili penzi ukati ya dosari wasi uliza ni umbini ya dhiri niko fiti nko shwari maneno mabaya ulisema kwake unihusu mimi aliache ilo likuwa imara moyo wake kwa wezo mola bado niko naye tafuta jambo lingine tafuta mbea mwingine tafuta jambo lingine shoga yangu tafuta mbea mwingine tafuta jambo lingine tafuta mbea mwingine tafuta jambo lingine shoga yangu tafuta mbea mwingine Hawezi kuwa shoga yangu wewe Weni fisadi unanifitinisha Unaliharibu penzi langu Weni shetani haufai kabisa Yanayotokea kumbe yote unajua Kinyona unatabasamu Mina kwarisi nipate kusaidia Kumbe unaningonga we mwanaramu Nikikutazama ufanani tena ulivyo mshenzi wala hujuti nikikutazama ufanani ututenganishe huwezi kwenye ili ufanye kazi na kushauri shoga yangu tafuta jambo lingine tafuta mbea mwingine Tafuta jambo lingine Shoga yangu tafuta mbea mwingine Tafuta jambo lingine Tafuta mbea mwingine